imvamisa iphi uNkulunkulu azaluke impilweni zethu siyaba nazo kodwa umhlaba ungayigqizi iqakala kwesinye isikhathi ungayiboni kwakuyibona okuwesi engikhona nawe ukuthi usiwakwabhana nakho ngokuthi umhlaba uvese ukunqabele kwakhona ukuthi uyisebenzise lezi iphiwo owayiphiwa uNkulunkulu tselelo ke leyo angiqale ngikubingelele kwamkele futhi engosini yethu efresh ngengusibalo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Kunomculo owayicula umculo wezothando eminyakeni eminingi edlule sibongo sakhe nguLudwig okwathi ekulesi siphiwo sakhe sokucula wavese wangabesezwa eindlebeni wehlelwa leyo mshophi qede wayesetshela ukuthi akaxolisa inhliziyo bandla ngeke sakwazi usho nokukompoza umculo kodwa ngakube wakwalela yini uLudwig na lotho sanhlobo kunalokho wakompoza umsebenzi omningi emva kokuba engasezwe eindlebeni ngesikhathi umsunguli weChristian Networks enqoma ukushiya IT consulting career yakhe eyabe imkhokhela kahle kakhulu baningi kakhulu abamkhuza bethi hayi engathi imfoko kaDiamond uyageja manje ungayithathi le ndlela so uyabona abanye abantu kwesinye isikhathi ngeke bakwazi ukubona ubizo lukaNkulunkulu empeni zethu abalibonisa nhlobo kodwa wonamnikazi wobizo uyalibona uyasazi isipho esibekwe kuwe ukusebenzisa uyakulangazelela ukuba lelo bizo ukulandela ngoba eyokuqala ka Petro 4:10-11 nikhonzane kube yilona lo ngesipho esiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu uma umuntu ekhuluma makakhulume ngokwamazwi kaNkulunkulu uma umuntu ekhonza, makakhonze ngamandla awanikwa uNkulunkulu. Ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu, okubuya inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Ungavumi ubuthuntu bamehla abanye abantu. Bakukhalime ukufeza ubizo uNkulunkulu alibeke empeni yakho. Hamba uyoba yilokho uNkulunkulu akudalela nakubiza ukuba ube yikho sihlobo sami ungabheke emuva yebo yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje ukuyithola devotion efresh soku zonke sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077 lengosi ungayithola futhi ngokungena ku Spotify na ku Facebook page yethu kungenjalo sidownloadele app yethu kuzonke lezi inkundla igama olishoyo olibhalayo lithi izwi elifresh.